nono babone insizwa yomzimba ibiqhube kahle futhi inuka kahle ibifanele futhi ihamba kahle ithinyakandaba yathi yangithanda ithinyakandaba yathi sibongishada ngoba nginomntwana ithe isibongithatha mhayi babo mhayi babo nakusengithathe mhayi babo mhayi babo nakusengithathe mhayi babo mhayi babo ngavele ngajami ingane wenzinjani
Yeah.